hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora I ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko kahi Stevens tēnei. Ko whakaahia e toi moana te mahere whakahaere I ngā ngā whā orotorua. He rā angi tū ki te hui hui ngā whakaimi I ngā rangatahi. Kia ora. Ka whakaahia e toi moana te mahere whakahaere I ngā ngā whā orotorua arā te ngā waiariki orotorua he mahere whakahaere pūnaha. O te arotahi o te mahere nei he tiaki, he manaaki I ngā ngāwha, I ngā wai ariki orotorua, ki te whakauka me te pupuri tonu I ngā hua o ngā ngāwha. I roto I ngā tau whitu te kau, ka tīmata tonu te kite ake I ngā tohu e memeha hāre ana ngā pūnaha ngāwha, nā te mahi a te tangata, me te kite ake I te maroke, me te memeha hāre o etahi o ngā ngāwha. Hei tā te pūrongo mai a Think Geoenergy I whakaarahia tētahi mahere manaaki me te whakaora anō I ngā ngāwha I ngā tau waru te kau, ā I roto I ngā whā te kau tau kua huri, wa ā whina te mahere ki te whakaora ki te pupuri anō I ētahi o ngā pūnaha ngāwha, engari māramāna te kite I te nuinga o ngā pūnaha ngāwha tētāia te whakaora. Hei tā te rōpū tiro tiro I ngā pūia, hei tā te pūao, ko te mahere nei, kua whakaahia e toi moana, ka haere ki te whakakapi ake I ngā puare ki te whakahaere I ngā pūnaha wai ariki o orotorua. Hei tā te rōpū anō mā te tiki ake I ngā rangahau me ngā whakakitenga tawhito I waihangahia e rātau te mahere hou nei kia pai ai te ruku hōhonu ki te āhua o ngā pūnaha ngā whā I ngā pūnaha wai ariki o orotorua kia ora tonu ai, kia kore ai e memeha. He rā angi tū ki te hui hui ngā whakaimi ngā rangatahi inanahi nei. Kua tīmata te wiki ki ngā rangatahi ki te roheo whakatāne me ngā maha kaupupa ka hāre mō ngā rangatahi I tēnei wiki. Inanahi nei ki te whare maumahara I ngā hōia I whakatāne, whakaimi hia te rā whakāturanga I ngā rangatahi, he kaupupa I whakatūria e te punaora o mātātua. I tua atu I ngā mahi whakangahau I ngā pārekareka, he whāngai ki ngā rangatahi e tahi mōhio te mahi. Mō ngā rangatahi I hāre ki te hui huinga nei hea ko te mahi, he whai ake I ngā wero I whakatakotoria e te punaora o mātātua te mahi, he tū takitaki anō I ētahi rangatahi te mahi. Rātu anō ētahi kaupapa ā rangatahi ka whakahārehia e te punaora o mātātua hei tēnei wiki nō reira tirohia te whārangi a te punaora o mātātua. Kā tia kera e ngā iwi koi nei anake ngā kohinga kōrero o te waiariki o te moana ā toi mā wātea ko kahi Stevens tēnei. Kia ora.